hadolaha day sadex ka gooyeen aban ka gaxeen wali ba gurdona tahay gabadha dooni kara shangela hadolaha day sadex ka gooyeen aban ka gaxeen wali ba gurdona tahay gabadha dooni kara batida ati milal gud kya iyo kisangul laga yardayo unat kuna duruk sayahay oti namak gahay Oh,